tena. My G tena. Baby shika moyo, sikiza mapigo yanavyokwenda. Mweza kumipoyoyo, love you baby na kupenda. Nizani wewe, unafanana na wale, unafanana na wale. Kiyotani, utani, uwanawe, umenionesha upendo. Upendo, baby. Jiamini we pekendo, nitakupa upendo wangu milele. Siko tayari ya sidi, mwagikia pendo langu na wewe. Jiamini we pekendo, nitakupa upendo wangu milele. Siko tayari ya sidi, mwagikia pendo langu na wewe. Yale mambo ya kizungu, baby. Kwa kitanda chini ufungu, pale unaposhika rungu, unaliyeshiwa nguvu. Jiamini we pekeno, nitakupa upendo wangu milele. Siko tayari ya sidi, mwagikie pendo langu na wewe. Jiamini we pekeno, nitakupa upendo wangu milele. Siko tayari ya sidi, mwagikie pendo langu na wewe. Tonight.